Monga ni boza.
Boza, boza.
Little I'm saying I'll do.
Ah, yeah. Ah.
After what I've been through.
Ah, yeah. Ah.
Monga ni chilo to chabe. Na pesa wanga wanga.
Na pesa, na pesa.
Un samarilanga.
Na pesa, na pesa.
Na pesa changa changa. Kukwenera choka, another lie. Sini na vivele, vene ni mvera. Kuvuli kwenera choka, another lie. But the way you love me, my darling. Now I believe, waliko. Monga ni boza. Chinda moyo wanga. You've made my life colorful every day. Iwewewe uri romantically, supernaturally, automatically wanga. Iwewewe uri romantically, supernaturally, automatically wanga. Cause the way you love me, my darling, monga ni chilo to chabe. Na pesa wanga wanga.
Na pesa, na pesa.
Unsa maliranga ku.
Na pesa, na pesa.
Na pesa changa changa.